Tepi Denko Pro 2012 baby Jay Pauly Ijoro ricecetse Nanye nyeri mbona Nicuye nazi mpamvu nyuma ndasohoka Nitegereje ikirere gitatu kwezi Sinzi imvano yiba ariko mpaye kukwegera Kwisi mvuye nari igicibwa muri rubanda Nari igitabwa mu niti no mu miryango y'abishoboye Ubungu sesekayo ntacyo ngajuru nkoresheje Ntacyo nkabakwena ngo nibyavuzivuze Ko ndusi mbareba kwisi hariya Bizerereza Je compare au monde Menye mamvu banzira Menye neza Cyo basogo kuruza Bazize muri ya mikubano Yaba higi bizahabu Byajya kuwiziritse Na nubu niyo ntero Ubuzima nuguhatana Na mama yarabimbwiye Nyumva neza Dutinya imana n'inzara Mwene muntu biramugora Kumenya icyo gukora Hari ibanga twahishwe Nawe uzi byino nzira Tukiriho tubona byinshi byiza N'ibibi tukatira Benshi twaciye akenge Ubu ntabyanziyo bwana Njye nkora ikinje ku mutima mbanje kugisharurema inama Sinzigera ntinya umuntu nkiri munsi y'ijuru Nzajya duke ndyame kare hanyuma Shimira imana Nyuma ya byose namenye yuko wowe uri data Nkaba umwana nuko ntabona iryo faranga nkiriho Shimira imana
Ndasetse ibirenge Naho abandi bafite ibya mirenge Baturusha ifaranga Kurya ari we mwe muganje Umvira isengesho Nyagasani ukunda bawubahoze ijisho Fasha mu rugamba Mpanganye n'umwe muganje
Munsi y'igicucu cy'urupfu Nari mu banzi benshi cyane impyisi zisinyitse imikaka Ku giti cy'ishaba santre rya kagoma Jay Polly ryandikwa bwa mbere ku nkuta ziyo Nta wansuraga nari ba y'ibitekerezo Umushushanyi utajya utanga utajya naseka Uko ujya mu nzira vogeri mwavamo nk'ucitse feri Naho bitaba Allah yagize ati hara Harabahasize amagara kubwo kubura magana Nyagasani ni ugena umunsi aguhamagara Ola la nukuri birababaza Umuntu kwibaza ukurya n'ukuramuka Marayika murinzi ndinda basama Hato nagwa imbere yabo bakajyaho bakanika N'abansetsa nk'abanyevuzivuzi Barya b'ikigali birirwa bayomba cyane Bif ni nyabaki w'inzagahe mu busutwa Kalme to adure mukangwa n'ubusa Iyi ngoma si yisoza wibuke ndi umutafu Hatana n'ubusa ndacyari mu mitima ya benshi Ndabizi nzataha Umwanyu ntege iminsi ntuzi itariki rurema binazanjyana
Ndasetse ibirenge Naho abandi bafite ibya mirenge Baturusha ifaranga Kurya ari we mwe muganje Umvira isengesho Nyagasani ukunda bawubahoze ijisho Fasha mu rugamba Mpanganye n'umwe muganje
Kigereranyo uzamutandukanye n'inkoko Mwabyera n'ikoko Cyane mu rubyiruko Njye ntandukanye na turarwana nakwita imicuko Baba artiste nyabaki Kubagenzwa n'amaramu Runo ruganda turimo Ndarureba rukajisha Nk'umwikorezi w'amaganya ya rubanda Vugira abakene Bamwe bahoze mu mwanza Hindura uzuru udaca Ngo Jay Polly arazimye Ko muyabarira ku ntoki Muri mwe ninde wanzanye Uha umugisha ube kubakunda urukundo mu bantu Ndabumva mwese ariko ntibyishe umubano Umwami yahaye amata bamwimye amatwi Umwisha utoni mubi cyane utera benshi gutuma utwe Iminsi ni imitindi burya iby'isi birashira Wa mugani wo wa wundi binagenda tubireba Niba tuze cyane ndurya utakiribwa n'inzara Burya wijya kimara nirinda kwanduranya Ndiko nimburara muri bo nawe uzagaburira Namenye icyo gukora wavukiye kwitara Niko kabifite babaho neza bariho nka nikora Mugenge mu mwijima naho mfite nikora Fasha kanya ninja studio niumva kiki na snare Homa niggas in the street put your hands in the air
Ndasetse ibirenge Naho abandi bafite ibya mirenge Baturusha ifaranga Kurya ari we mwe muganje Umvira isengesho Nyagasani ukunda bawubahoze ijisho Fasha mu rugamba Mpanganye n'umwe muganje
Tough gang, baby.